sit swan so sarona when I wabo panna panna kele bo mama it's a muri mare de bupe mutu kasit swan so sarona when I wabo panna panna kele bo mama rato la hao le ngodisitse tapelo tsa hao dimpulukile ha yo mantsu ya lekaneng a kareng ka lebo a mma soratang mamma luna le sana le nako ba bang ba bua le mabi a tutsin tusana Ngiyahluleka imfundiso yakho siyafuneka le rato la hawo dithuto tsa hawo that's all I'll ever care bana ke a leboha mama le lehlonolo ba lona ba teng le mefoko long ya bona ba rateng Mamma Luna Bana ke lebo mama It's a muri mare le bupe mutu Ka setshwantsho sa rona When I wabo panna Bana ke lebo mama It's a muri mare le bupe mutu Ka setshwantsho sa rona